Okay.
It is Fabi once again. Yo, my goddess, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. No, that she does on in it, topa, 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 topa. Is it cartoon, no, get potato. Hell, it was too, because the potato. But that she does on in it, topa, oko. And I could put the piece and it could hustle. Kula kuhasoka kukwa kenyeji bato wachawi wengi wengi Noba haka losing my energy ni vile tu wanda nilinda sakoti sisi ni people sinajua si ni people leo tutaumba mvua inyeshe na bado kisidata kaikwisha ila bwana sisi people sisi ni people long time tungesha kuwa dead. No time we have got a mission. Everybody say amen. Boy, you gotta say amen. God, I say amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yo, my God, let's pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. No, that shit has on in it. Tupa, 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 tupa. This is a cartoon, look at the tattoo. And it was fake as a potato. No, that shit has on in it. Tupa, go.
Taz in a wakan, taz in a zima. Pull up, vaka my soxi, yeah. Pull up, tafuta me soxi, yeah. Pull up, hustle no na fosi, yeah. G-O-D, yato pusha na mikosi. G-O-D, yato pusha na mikosi. Kira siku mchana na usiku. Matatizo kwetu sio kitu. Jasho kira siku.
Hey, mola nisaidie mwanao. Pita kwenye chuma, nipita kwenye mbao.
Weri unatuna nikiwa mbele yao. Maneno yanavuma kwenye kila vikao, yeah. Nasubutu na najiruhusu. Kukunyuku kusakaruzuku. Mwisho familia itafune warikuku. Bora kesho fike na afya iruhusu.
Sini people, si unajua sini people. Leo tutomba mvua inyeshe na bado kizidi wataka ikwishe. Ila bwana sisi people, sini people. Long time tungesha kuwa tumedani. Long time we have a God who mercy.
Yo, my God, let's pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Yeah. Put the shit aside and it's tuba, 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 tuba. This is cartoon, look at potato. Hell, it was straight as the potato. Put the shit aside and it's tuba, tuba. And I could put the face and it could hustle.